Nita moza sura wengilona nchimba chimba tavi wili vina nizi.
Na nazeka sasa
beef tena sasa wana nizi. Mina cheka staki jibu choko choko.
Na nazeka sasa
walisha nita moza sura wengilona nchimba chimba tavi wili vina nizi.
Na nazeka sasa
beef tena sasa wana nizi. Mina cheka staki jibu choko choko.
Na nazeka sasa.
Kuna tofauti kubwa kati ya wasani wakubwa na underground kubwa. Mini mkubwa kati ya bora na manda na heshima kubwa. Mnafa sana mjui muda nyindo wapumbavo kubwa kubwa. Haupimi kwa kichwa nywele wala msule mkubwa. Wajingwa kubwa sikuwa mbeo zima kama unaniombe kuzima. To hell shafula kume godfather we mawa sina. Nafamu sikuwa zifanani ila zigandi pia. Watu wana kuja na pita wanaujua na bakia. Wanangu wananambia watoto wanongea. Wakumbuki likuwa toa nataka kunitumia. Ungependa kunisikia wadali kama naumia. Miezi nasogea neno moja wajentoa. Ama kweli mekuwa nimeyelewa dunia. Miamala ya beki kili zangu imepanua. Silazimi kununa ili msinione mtoto mama. Na cheka kama jakaila nataka kwa tafuna. Asira zangu zipu mbali naona nazeka sasa. Nishikeni tusha rubu vijana mudenu sasa.
Walisha nita moza sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina nizi.
Naona nazeka sasa
beef tena sasa wana nizi. Mina cheka staki jibu choko choko.
Naona nazeka sasa
walisha nita moza sura wengine wana nchimba chimba tavi wili vina nizi.
Naona nazeka sasa
beef tena sasa wana nizi. Mina cheka staki jibu choko choko.
Naona nazeka sasa.
Niko toka ndo mafans wanajua. Pirika pirika mishit na njiga kwenye mvua najua. Niko tangu wenzi wenzangu wana shine. Wana kamata line mamu fresh kid design. Niko toka enzi Don Bosco vijana. Hashim wana chana pina nauza flana. Professor mwembamba adidasa fanani wamba. Baka leo watu elewi nani alimfunga kamba. Nasikitisha kona MC wanavisha. Eti spani hip hop mungo favor na ningarisha. Na nasirisha kama nipumbavu kabisa. Toka siwajui baka leo na wasirimisha. Na wafingirisha, na wasikika kabisa. Toka tunapigana mbaka leo na wapiga. Toka tunafanana mbaka leo na neo na jiga. Na minawauna mabiyonsi, of course, misi jiga. MC msela lafu bonge la bisho. Sauti yangu tu ushindi, plasma ujanja kwenye flow. Baka sasa, nisha shirikiana na hote bora. Kama wea haumu, yuwa sora, zimo uske kingola.
Walisha nita moza sura, wengi nwana nchimba chimba. Tavi wili vina nizi.
Na nazeka sasa
beef tena sasa, wana nizi. Mina cheka staki jibu choko choko.
Na nazeka sasa
walisha nita moza sura, wengi nwana nchimba chimba. Tavi wili vina nizi.
Na nazeka sasa
beef tena sasa, wana nizi. Mina cheka staki jibu choko choko.
Na nazeka sasa
sishangai wadaye, doni humli huo ni surprise. Sana sana na chona ujana, una nipa bye. Sky tena se moja, muda mlefi yo ifa. Mwendo moja choki soja kwa ni time na eka. Sidi changanyi na pobidi majukumu lio nazidi. Ata siku mekwa fupi naona
nazeka.
Mwendo kilaji siki lwaji cha under 18. Pole pole siku speedy araka ya ni. Ukini tisa wana mtoto kimvuta suruari. Sana sana kwa kambari na sign check za dali.
Kwa ni wengi wako nasa ni mtoto awo kubali. Kinacho mwisha disipili na hali kutwe kubali.
Walisha nita moza sura wengi nwana nchimba chimba. Tavi wili vina nizi.
Na nazeka sasa
beef tena sasa wana nizi. Mina cheka staki jibu choko choko.
Na nazeka sasa
walisha nita moza sura wengi nwana nchimba chimba. Tavi wili vina nizi.
Na nazeka sasa
beef tena sasa wana nizi. Mina cheka staki jibu choko choko.
Na nazeka sasa